rabbit boy. Ah,
my feeling make it spawn.
Must kiss.
Una akili wewe, umechagua kunipenda na sina chochote. Una akili wewe, umechagua we kuwa na mi, sikulipi chochote. Acha nikupe maua yako, kiwa hai. Amini uwepo wako ndo nafanya nifurahi. Na hata ukiwa na mawazo unaniwaza mimi, staki waze kwingine. Na hata nikiwa na vikwazo unakuwa nami, utaki niwaze kwingine. Na hivi niko na bigi bigi, unasema unaipenda
tam, tam.
Mapenzi kutesa, zamba zamba, zamu yetu we. Hata ukingusa
mwana
cheka,
ukinishika
ukiniita moyo na cheka,
mwana
cheka
silimo penzi. Na siku mkinyona nalia, mjua nalilia walotangulia. Kichwa changu kilisha yumba, mala kilwa beba wengi. Nilio waweka moyo, wakatoka kanpanda kichwani. Kwa sasa na amani, moyo na cheka. Nimempata msikivu, na mini kisema ninaeleweka. Nikimgusa na tetema, kama jenereta. Nimerudi ujanani, mana nilizeka kwa kukosea chakua. Mapenzi yali ninyosha,
staki tena kuzuba. Tainina hii angura, mana soni penda ni wengi wanawaza muiva. Mapenzi
ukinishika ukiniita moyo na cheka,
mwana
cheka ukinishika.
Nimerudi ujana mwana nilizea kako, kwa kukosea chakua. Mapenzi yali ninyosha,
my feeling make it.
Take five now. Take five now. Take five now. Take five now. Take five now.